chuan pala badu. We am flick to Lisa. I see you. Have mercy on me, Lord.
Have mercy on me, Lord.
Yeah.
It's your boy,
Muyomba.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Star Press. Na Muyomba.
Mutima uva bakaleza ni kamboka pwanyika. Matipulation. Mumutu confusion. Mumakala congestion. Banani Lisa no vendana. Vachikondi ni nara papa manjelelo. I can't believe I am in love again. I'm in love again. Uyu sazani Lisa na futi. I'm in love again. But it is kiri worth it. It is kiri worth it.
Fwaye gumbi, ufwa Chaisa na musala pa kunyanta. Chilavu sivya cha zen center. Champila malavu mpaka center. Changa kumu timelo cha ufienta. Niburu ufo lavo nyo champenta. Nilisikinga kufwa na lafu afyensha. Kane na ngumuti kalanwa.
I can't believe I am in love again. I'm in love again. Uyu sazani is an afoot. I'm in love again. But it is kiri worth it. It is kiri worth it. Tenda iwe, kala kwa jento iwe. Ni mapisi hai, bana kwa nyabai. Ya konze hai, bali nto babaya.
Hey, ukusangwa muravu na futi nidisi kingi bati nara kupeda se.
Mapisi hai,
haida.
Ya konze hai,
umujo.
Bali nto babaya.
Ukusangwa muravu nidisi kingi bati nara kupeda. Because ningute misha yuwae moro gonja se. One Maki Bonti is so freaking. Shoni Maro ni mundu wa